asawera noga e jitti lewru october hitande 2023 sakrabe hidi be to modom hedade hejuji amen dilelinde mangal modum fumi calmini am sanne bismillah modom e hedade oxygen amen nyaloma hande o mi wondi do usman nyalmoni usman non nyalleerna
jettoje allah alisis anada selli
jettoje allah mi selli
min gassi sanne
nyalbu hon jogara sakrabe le sembe kabaruji
en kala hala natugol e soldats yaaku kambe dartobe den wombe banyangara bankase e tumbutube koltan kone hakillaaji mabbe do kabarudi golleji en kala ndu hala antugol carte biométrique leydi ankobe wombe le ko men dido ba etata ba fayotade en naybo danko kuliti en do golleji mudon hellongo noddirten pourquoi don sabe hedon en kala hala sabe hedon gorka hana nyamude le barma timinra halde haru chaldi
nyaal buli tama ar andi yimbe la ju imbe talki mudu en fa nata armé leedi amendi so amama imuji mu en di bamako watta
alisi semi andana dun non do worina
so do ministre kumani don tena ko leedi amendi holiti dum le communiquer mudum goto holiti do wiide dido imuji ful centre goto warta fa wada bamako do narobe nadde armé o ngombe bajangara bankas fa to tomoktu wonko quality ani ko be bi
to bankas e bajangara le wuddu mali telaji ndarto be bamede larmi yurafi kalisi e wadi ndena
Menen to amen bankas sunal mo yoba kalsu ko yada ogna dide tem djegon ya fito kalse judiciaire e carte d'international tewtugo mudun ana tidi sab dum fuddu itala kalsin nyala de warande mede tewta be fet dabiri ngel me heban wadado nokku amen do so de men wawa den genni amen banyangara do no du burno welde amen gasu be yamme amen me yaha nokku goddo madadun me yaha me wadan me wala sago amen
a pale so donc va aller faire là-bas
le sahal mali to tumbututun jokolbe holti wiide lam ko be na hani jo inde at dabreji latour isababu nembe mbaba hinade yirwere leydi ndi
le déplacement
dawr ana tidi watte joni to men yimbe wonbe sahin leydi sab laf deya ana wodi wattifs amiri dawde sun wala pama pinas nanan mudon ana wode balde tidi tatima nay e lawol e tatankon yata men hani faabade amen yalla mabbe italgi no yafri sab watte joni dawr ana tidi sab laf deya
ra facile de voyager
mistin wiide imadraje hebgol talki na jukiti faande mairie ngaji tribunal ngaji di anni kewi jokolbe njidobe zarnade ndenagu leydi ndi no dum tidiri fuf
mi kaddu to faham halde hala juingol taiki mudum fa nata armé leedi amendi nyalibuli bamako do hayebe hewbe kany en ka ana wundi hebude ngidu mu em e golleji dibe gondi wadde damal centreji do dido kaytaaji juinte
e non jatli nokuje golleji di ngatte don talki di juinete no sukabe jokolbe hewbe kawraabe leedi en nokuje hono tomi koro bugu jikoroni parafa yotare premier arrondissement kuliti wide jibaaji mumen ana teddale o wakati anni ko sali siso hebinen do faccitaango sita sidibe
alhamdulillah bi begal
hannan tam mebe ciotire tembo ngaj be temdere demandi winne to don goto mudun meda ciotta dum temdere cafande joyi so tembo wala hen bu temdere meda hema nafa hen sanne gidingena arandere yottimi ga meda ciotta don mi wari gidi watti nemver mebi mi ciotti ko yata ugnaji stati mi ciotti pakaji sappo handen gidi 3h jamman minke wari mi ciotta ga mebi ko yata ugnaji sappo mi ciotti ugnaji jeegon kenye hannan mi ciotti ko yata ugnaji nay
7h la table 17h la kemere ko haje wa woro la kun
michin tinde tan wiide sarti kulitano do wiide juinde kaytaaji mudum do woni talki mudum fa nata armé o kulitano do wiide timmano noga jena e lewru october nabirama yeso yontere dum saabi imadraaji moodi de yimbe be wondi wadde fewde majjum sakrabe hediibe on bay tottu hakkilaaji modon fuudo dido kawaruji do hello amé facebook na do twitter jonka mi hakalam hala nangoyde kartal mudum biometrik mo goloji mudum wondi jukitaade bamako do
e himbe ko min dido bo tatabo e naybo le ngallor bamako de ko leti metal mo benano karta ngaydi totirte ni kede ko mbi sali sisu do faccitanga momodo samaseku
bora yorof la dela
mairie ni kati 78 hulti kan wiide mi ya mamari bu ta ko hande mo bay kartal am ton dun hulti kan wiide mi ya dravel bi ibitum wiitum grobu fa hande dun kartal na tay juude sabi ngal do kartal fa hande mi bay ni ludi talki am tutugul golle e dar kala wattu so meldi bataki hutani kartal o yalta
manam saati jugo do ko non disponible
nyaali buli ila mi do fandi mi nana hala gorko hana nyande e le barma
a way non jati alisi semi jati gol landulan be kan hore sabe hedun
ami hore wala ko andan mi hende nga mudibo dambele kanko woni lami do recotrade to miato o mo haltana men hudu sabe dum
kuma koro do muna
do hal na wodi gila boyi hultan wi de soni neddo gowni hore mudum nyamde le barma itnima yalta hono to robbe ka dun do yo yalla be latidina kala ko bile katine rewbe wala dun mi ya hen kutuji goddi fuf sabe hande worbe hewbe ngurra mudun le ndifuwani ndan dun tan hota wide ca ela fuf wala e kaba
bayira ka fu ko korlo tala
do na bata e yewtira amen minimag nyalibula meedi wotude fe nyande wotere no
gonga jaati ali sise sala mallinke jon talki mudun fusi e wona way kan hani wotude
ha jonka min kala ma hala yewtagol yubbo inde yimbel ngado be wadde wote dum golleji mudun fudi ila go o lewr october no dum jukiti to do fa chapantate go o lewr december garor
e non jaati le leedi meden di di golleji ana gondi wadde le saha leedi meden di no sukabe jokkolbe jogabe kawraabe ton kulti wide tidallaaji woni ko jogi do kabaru golleji mudun kede ko mi abba kirin ag mohammedin do faccitanga momodou samaseku e sita sidibe
bamako do e to sigasu ton sukabe hobe gontun be medali wotude faysu talgi mabbe na hibbi yogabe be do holti wide andana fi kabaru yoto gol yuba inde ngotobe
mimin joyi carte d'électeur mingim andana jati hudu won carte d'électeur mi tewte fena gotan weltude no talkuru mami andote biru mudu won mi anna fu honone talkuru électeur weltirte mimi anda jati yala no talko électeur ana welte hitane fu mingim andana fena gotan sammi wotaki fe gotan
do c'est pas si j'ai mon nom ou pas
le sahal lindi kay wana non wurri to gawo e tumbutu sukabe hol tv de na andani jati ngol do jawtagul ka non be mimi hal selaji kabar mudu
je suis au courant que
mimin andum no jati wi hitane fu de talgi wadde tede wote ana wiite to menen gaggawodo mi hebe wadde dum sabi watti fu so mi yehi wala fu biltoto hen dum torde kan sanne sabi yeto kile hewde hono fu biltaki mimin hani fide dabiriji hono na talgi ana wiitirte yalla mi hebe yaade mi wotiyo gennu tumutu to han mi wotade gidde aranno
ancien ki e tambuktu
mi stan wiide min sere kubeje gullire ifs jaltini dewtere faabo tonde yewtagol yuba inde ngotobe be joni dun bembal ande yalla golleji dina beede ya wonande yimbele njilibe nawtorade yido dabreji
yali bulu min ka yimbele jalnobe yimbele leedi amendi ko watta ko ana jalnina
alisise yoga mabbe kay ana kala halaji ana jalini jata ana jalina kam
hay miloji hayabe yoga be ka wedo yimbele ko watta ko ka jalnaki fi
non jata alika yoga be kultiwire ko be kalta dun ana jalini be bay fondere jati e heddibe wombe le fola leedi meden di no halaji ka ana cedi do kabar mudon fa be dure den famu anni ko kon jara hebine do faccitango momodou sama sigo sita sidibe
jalnido yimbe ona goda fufu newani an hani tawrada kasinde mudu jokolbe kay golofu fi famu dun dubbe do yimbe le jalnobe jabe malibe
bon les humoristes maliens
malin ko ko he mudun wawa jalunde jamaren minge sum lamdama ko hem jati wawa honone jamar han jalnirede sanne minge sum lamdama mi halan be wa jalunde jamaren jati ga kuleji hewdi ada nyakbe fa handen be han jewde be mujina dun sedan
son vraiment a la hauteur
jalnudo yimbe wona fi hunde nebinde e wi kambe jalnobe be e hakkilo adama kunate lolirdo ngolo president kambe jalnobe malibe sato mbawa fi jalnudo yimbe sabe rafi jande e famu
aujourd'hui nous les humour
ñol man handen kulleji kewde ana ñaki amen menen be golle amen naari bangal jallunde jamaare hewbe handen le deede mu en a tamasu jori ana gaajo tan ana haala haalaaji ko jallinta jamaare wayram ko heewi ana wiabe ben wa wadde ngal gollal do saabi so be naata hen tabbe wana anda fe batte mudun
dans le truc
kanko jalno o no dango bangal ju ingol seriaji golle mabbe o dum tallato sababu wi mako mbawden fondere e lefu ledde de
dum nawata en briki sambe chaldi dalibulle basketball final chapan nay nayoba be rewbe kanye chapan joyi tatoba be worbe coupe du malika ana wodi waddele on do wakati pala de sport
non jati hedde rewbe stade malien kanye e joliba asimi mondirta hedde worbe ay serial kanye stade malien
classement fifa odo lede amendi warti e darne chapan nay e jeddobo le classement fifa jaltinaro noga jegom livre octobre tin
egle malibe kebi tobe idi abi arande den debbe en jenoba be gonno
leader amen dana fa hande le darne jettobo le equipe maji sapo bawdi fide ballon tan ne ronde afrique kalam jom ko hala championnat ronde europe
le nyaloma sapo ligue 1 to france to racing club de lance kanyonan hal bisminde watu 19h kiki da ko fc nanta dun ana fa wido nyaloma jettobo italie juventus kanyon tatobo ana hane bisminde elas veron watu 18h45 dun ana fa wido nyaloma sapo ko
en jara angleterre hodo wontu
angleterre to alice se alan o derbi nyaloma sapo ban wodi hakunde Manchester United e Manchester City ay horsnim e balonka ana ndo mi sanne de pide kande wadde wattu 15h30
nyaloguri do mi kaddata e kabaruji amen di kiki de handi
non jati alisi do kaddata e kabaruji di kiki da ko sekrab do gondo le malfu e mangal modum men jitti on hedade kabaruji ndokkede de pawidi do kabaruji sukabe jokkolbe on jaram ka kedde hedado e sede yotir tuso gerende waran jukininde wassalam